studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
mamadou keta to bogi jande gafandu hala mamadou samasebu jamnyali sakrabe kedibe ima daraja hakunde men habitibe en majotobe fewde e lamu ibeka na jukiti fa hande le bamako do dati mbiyanna moddi ngalure nde fuf na taccira pineji cumaadi e ko nande mudum kadde andarndu holliti wiide basiji le leedi malindi na sullini sanne e le communique ben mbiyanna darde gouvernement o yo fiide dabare joda hala yalla mbiyanna dejere di do basiji di yalla dejere do basiji na hewte gubal takuba fudan na golle nyande alalbaare sappo e joy leer juillet 2020 ministre leedi France mbien kumani do chondi Florence Parly Martin don kumpa e wattu kortal do jogol ndenagule sahel ngel di ngoni sembe kabaruji amen hande kigire altinere sappo e tati leer juillet 2020 bismillah sakirabe tafon andon wiide yimbe fedde M5RFP natube non no juude lamu o fuf njoppitama kikida ko yimbe fedde de jati gondini odo kabaru bangi goddo dun kawrtal hakunde yehejaabe ben kedde annarndu e kanye M5RFP na wodi wadede wakkat joon o fa hande li kabaruji di basi hakunde mangal pade en e kanye majotobe jiddube lamu ibeka fuditi beta ko le bamako do dati muudi galunde fuf taccirama pineji cumaadi e ko nande mudun e wi fedde M5RFP ko buri noga tato yimbe heddike le dido majireji di kedda nako hebani en intal ak bilare do fajtango amnata jall
dado bugu bamako do lawul joho wolto aeroport ngol kata chama e pineji kubani bangeron pogn hotel wasuludo mobilaji camion jareni korka AF fa warde kaaje simon ka ngadama e laawi di fa kada no yimbe be mbawi yaborade e do pon faddo fa warde e laawi mawdi goddi e de gendindi to balla buto majo tobe hewbe barminama tiner hande fuddundirgol hakkunde police en kany e jamaare yimbe mouvement M5RFP lewi hore mabbe goto adadu kebado wakkati joni o ka woni noga e taton woni keddibe hen ko buri temdere barmi hen yimbe hewbe nangama e majjun ka dum e tawede hore suudu dogotoroje de kulliti wiide yimbe sappo e goho woni maybe hen temdere noga woni barmube hen pete hande kulul kan heddi fa hande e le ngalure de tawede almami mamdu dikko hokki yamirore be gadire golle o hakkille alan kenyen taggal ko heddibe hembe ngirako hore be wobbe e mouvement o kulliti wiide yimbe majjo to e ka keddoto majjere fande Ibrahim Boubacar Keita kanan ki leydi mande ndi yo pesali nguru o e lewi mabbe hadude sariyaji leydi ndi gollude ka jokkan wadude fis assemblée nationale o itta ton kany e cour constitutionnel o
den to sikasu ton majjere di na jukiti datul hakunde bamako e sikasu tacciama wonande majjotobe mobilaji dawnoji nguratan njopta jabbade banki goddo don no men gallure nde na dari bien gollirde froba hono banki impo e kanye service ji collectivité fuf na udi jangnirde lopital wi di kay na uditi fedde M5RFP holliti wiide bien ardibe e yimbe hewbe fedde nde na e jungu lamu o bien na gila aljumare jabbide nde dental gal holliti wiide imadraji mabbe di wana fe batte place uji kayo batte mbiyen waltere jogola lam o e yalla mbiyen bi leedi ndina hewta jam M5RFP na darda yimbe fedde nde mbiyen tinno wadde majaji le dejere maitre muntagatal yo neddo fedde M5RFP keddana ko halni e telephone Moussa Mali Sissoko e do fastango Ousmane Yalbouli
min bi yimbe mali wombe bamako le kedde leedi ndi kanya taggal mum fu pati teddi na sariyaji lam ko be leedi men ndi fu ro mbaye sedade min gadi e bawde amen fu pati masibe wada faado be neldi mangal pat en warde kanya imini iblis o kanye ngadi famasi ba wada kambe murtina himbe ko bibe ngadiran dum sembe dun lati sababu fa iblisaji himbe jumo dum watta fami jara taggal mi ardo en non le leedi ndi ko min jidi fu mali ya yeso andon neddo sinya jumeke anji do daranade leedi ma ko so inte taggal anatiidi wana halaji mabbe di ngatta fami mbirfito taggal ko weli fu be ngada pide watta fami jara taggal
honjo tobe huliti wiide yalla hiwti dejere ana hani mbien maaja nanga be fuf yupite be bihi dun yo batu modo mbien dawre e fadde nyande alkamsare nde e do tawkam takam nya kedde adnarundu e cdao dum woni ko huliti Ibrahima Eli Dikko kanko sociologue no kala jibe be dorol famu do hejo studio tamani na mbawi nawtorade bembal whatsapp numero won 76 70 80 51 viamu mabu yo takke mudio 37 321 tay kama wiide bankiji ɗi fuf uditali beta ko o le bamako ɗo e kedde leydi ndi gollirde furuba e mbiyen e gulɗeɗe konoɓe e golnoɓe ko mumen yogaɓe dun gollahi beta ko o le mbiyen le ngallure bamako le leydi Mali keɗɗana ko heɓani en Ousmane Ñaali Buuli e dow fostango kanko ñaali o
banki ngaji Mali fu ana uddi ñalawma altinere sappo e tati lewru juillet ndu le Mali fu e mangal muɗum nde dabare walde noddirtende association professionnelle des banques établissement financier Mali APBF pamiɗon keñen sabitiɗ ala gonɗo banggal neɗɗa ko politique le leydi men di tagal bankeji service ngaji gon e wi lamu e dingala e wi lamu fu an uddi damude de maji ana hen gollirde lamu nokkuji essence sotete ay restaurant ngaji kany boutikeaji tu ile kol janda hakundere e dow dowre fu kany en du joppiti sukabe le kol kany en janginobe fu hedde humani be denagu police darantobe kabaru ya wara ana jeli nokkuji yogaje do laawi bomako di mangal padembe ana jogi kaake teddude hono seterne ngaji juppoji ndiyam buldan kany du antaykite le nokkuji kewde fu buri bongaji dentinoji helloji didi kapitangal
batta dido ti Allah jidi kadandu mbi holiti wiide ala hali leedi ndi na sulini sanne e le communiquer be dardi gouvernement o fide dabare jodo hala buri fufu yopitere yimbe M5 RFP ben be holiti be bal politico be bal politico jogaji leedi mali dun holiti gondaga fi e nawtorgol jabele majerende jogabe kay dardi premier ministre Boubou Cissé yopagol kedana ko hebani jafu don kedana ko fani en arkia touré do festango amnata jam
e le tongo e hawrunde Syria wo Union Africaine Union Européenne kanyi e Nations Unies heya dun wonbe do mali do anandarda pelle didi de kan balto cembina jorda kalden be yimbe lede godde kolliti metti mudun en bonandaji nokkuje farabaaje de fa warde gollono joko he mudun gadaare kany e wonki jikidde ne fa yottaade yimbe barmube e majjundi le majjunbe kolliti wiide ko lam o wadi wakati joni do wana ko ngardi be darde gouvernement o bama laawi jorda kalden tinno dun yoppita horebe M5 RFP nangabe be parti politique ngaji e leydi mandi kolliti metti mabbe le communiquer ngaji le majjunbe kolliti wiide habiti be pelli jabe ngongaraji e yimbe majjotobe be parti ko dem o anandarda yimbe nanga be njoppite premier ministre docteur Boubou Cissé dun yoppa lam o fana mbawi hawrude e dow majjun sembe mo ibeka jogi o pami fa fellude neddo goto bangi cabinet horeje fedde hirondirore e lamu wettike cuudi amen di jabe ngongaraji non hollitiri IRD le communiquer o parti ka holliti wiide wadi lamu ko be leydi mandi sede e tiila lo goobudo joni e leydi ndi o to bangal parti parinato hore be kan anandara hono habbiti be wetebe forsatte be ka ite e ngal gollal fano tawete te yare ana warta wakati joni do be kolliti wiide dun laifu kandi bameta fa gadube di bonandaji e nyalomaji sapo kany sapo e go lewruji njite
gubal habitibe jabe europe takuba fudan golude nyande sapo jeli rusuye fulance parli ministre chondi le defense on petit dun watu kawrutal do mbien alhali denagu le sahel ngil kanko horojo magal pat en le defense mbien holiti metta makko bangal nawtorgol sukabe wonande gube jadinkobe kedana ko heban en fati yatara do fastango amnata jar
ngal gubal noddi tirtengal takuba waran walude habitibe leydi mali e habude jadi sinyaku lewi ministre français des armées ngal gubal waran beydede ko buy temdere habitibe leydi Estonie kany e France e lewru octobre ndu yimbe wobbe kasen beydoto e mabbe yude Czech e lewru janvier ndu dun gubal tatobal beydoto e mabbe ko yaada temdere de be sappo habbitibe leydi Suisse ngaran beydade e ngal gubal non hollitiri ministre français des armées o holliti wiide Italie dun holliti wiide an yidi beydade e ngal gubal torraji di jadi sinkobe ngadi di beydagol e basiji hakkunde jangili adadu yimbe heddibe hen do mali do an yaha e temede jatton wonki Niger kany e Burkina Faso rowanen kanko Florence Parly holliti wiide ko fotta pecci joy beedi e majjun uude 2016 warde rowanen o holliti wiide dun hono habugole de gube terroriste nafaka mudun yiyam o holliti wiide dun imma daraji di habbitibe leydi Mali latke sababu so laawi lobbi keba e habugol terroriste en non o hollitiri ka dun e tawere Florence Parly holliti metti mudun e bonandaji di jadi sinkobe gondi e wadude dun woni ekkitingul basi sukabe heccube e leedi sahengel
jan artner hande sappo etati leru ju hitane 2020 doktoro en leedi mali holliti wiide neddo goto ben gooni beedi ko beedi do e yimbe tawrabe nyaw covid-19 tapantarte e jogomo samtanama neddo foy goto heddake denno so dum fufu hawrintinama leedi mali hande yo mbien unyaaji jugibe nyaw o mbi unyaaji don e temede nayo e sappo edido e ibbe yo temedoro e nogo e go samtanabe yo ujnero temede jeddo e chapan etato
tamani yo faba lamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'Europe
se ngari le kabaruji amen de region ngaji di e mbiyanna to kutala ton hakke chapanta don sukabe e kanye yimbe la dunke en mbiyanna ngadi kawrutal chakata yontorne do nyaw corona virus e wi mbiyanna kambe horebe be e kay horebe gollirde humaninde robe galle kanye sukabe gallandini gal ngal do kawrutal dum latike sababu sukabe be do famu do do nyaw dum timinta kabaruji amen do e sare yotame do wawande
sido tamani